lift up your hands. We want to entertain the presence of God in this place.
Yahweh, 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 Yahweh,